Lokhulumayo umama uluthuli la ngikhona njengamanje ngise office la ka PRE la esenza khona ama operating license. Uma sikhuluma ngama operating license sikhuluma ngeimvume zokuthwala umphakathi. So okusho ukuthi uma ngabe uoperator unetekisi kufanele ube nemvume yokuthwala noma yokuhamba kuleyo route osuke kuyona ogunyaziwe ukuthi uhambe kuyona. So ke before bekuthi uma ngabe sizokwenza ama operating license sonke e KZN kudinga ukuthi fane siyowenza e Pietermaritzburg noma ngabe kuthiwa usuka kuyipi i region njengoba e KZN sinama region nje awu 16 sonke njoba siwu 16 bekuphoqa ukuthi fane size eMaritzburg sizokwenza ama operating license ethu obekwenza ke kube khona abaningi ogcina uthola ukuthi ufikile kodwa ugcine engakwazanga ukusiza gala ngenxa yobuningi babantu ade besuke bezokwenza ama operating license nabanye bezokwenza izinto ezahlukahlukene. So lokho ke bekuba ingcindezi kuthina kulo 30 years ke we democracy sesinawo ke manje ama office okuyiwona okwenziwa kona ama permits la eThekwini sesinalo elethu esikubonga kakhulu esikushayile izandla sine office lethu esilithanda kakhulu futhi leli office lethu ukuthi zonke izinto zicentralize sikwazi ukuyithola khona eduze sikwazi ukuzenza ngaphakathi makufanele senze ama rank stand siwenza khona ama rank stand ebese kuba khona elinye futhi office eselikhona emkhanya kude. So it means that ke usho ukuthi yonke le ndawo esemkhanya kude kohluhluwe abasa drive manje i distance end beze e Pietermaritzburg. So lokho kube usizo olukhulu kakhulu kuthina kwasusa ingcindezi kuthina banikazi beyimoto banikwazi bathina esiyama operator la ka Santaco izinto eziningi sekulula ukuzenza sekuthi noma kukhona into ikhohliwe ukwazi ukubuyela ekhaya uphinde ubuye futhi iphinde iprocesswe into yakho ngosuku olodwa sijabula kakhulu manje yonke into yethu nje sekulula izinto sezilula kakhulu kunaqala
uboyi wakazondi uSantaco chairperson sisebenze kanjani nohulumeni eSouth Africa naKwaZulu Natal kule myaka e-30 mhlawumbe umuntu akaqale nje asho ukuthi before uhulumeni lo okhona kwakunzima kabi ukuthi nje sihlale thina nominister noma no MEC siyokhuluma izinto nje ezithinta thina siyimboni kodwa ke ithuba esitholile kusuka ngo-1994 lisenze ukuthi zibe ziningi izinto esikwazi ukuzikhuluma nohulumeni sikwazi ukube khona esikuzuzayo izeke singakazuzi konke kodwa nje kune iyodwa engihlala ngifisa ukuthi ngi-highlight noma 102 eyoqala ile ethi thina sasingatholi lutho uhulumeni wobandlululo njengamanje usuyakwazi ukuthi mawu unemoto endala uhamba uyoyiqoba ukwazi ukuthi uthole imali yokuthi uyodeposita enye imali izeke sisakhala kuhulumeni ukuthi leyo mali leyo singajabula ukuthi ayandise so asikwazi ukuthi sishaye sengathi ukuthi akukho lesizakale khona ekubeni siyazi sonke ukuthi sisemateksini siyasizakala ukuthi uma unepermit unemoto endala ufanele uyihambise uyokhoba bese ubuya nemali uhambe udeposita enye imali imoto. Number 2 la KwaZulu Natal sonke besiya endaweni eyi-1 makuthiwa khulunywa ngebhodi njengamanje sesiyakwazi ukuthi siye endaweni eyihlukene siyokwazi ukuthi sisizakale sithole amaphepha mvumo So ke usuyakwazi njengamanje ukuthi ungene ngo 10 uphume ngo fast 10 uphume sewiphethe ipermit yemoto enja uma ukuthi wenza ireplacement. Siyabonga.
Angikubingelele ke mlaleli kungolwesibili insuku zisikhombisa kuMay 2024 is siyahamba isikhathi siyagijima ngempela ngiyabona ukuthi izinsuku lezi sejahe umhla ka 29 ngoba mawubala uyabona ukuthi impela hayi seziqa kancane nje ku 20 izinsuku ezisele bese ke kushaya umhla ka 29 impela nje u 22 bese kuba umhla ka 29 njalo sekuyavotwa ke angeze ukukhuluma kakhulu ngaloko ngoba siyazi ukuthi ke khulunywa endaweni eziningi goma TV isemsakazweni nakona lo wethu umsakazo sinaze izinhlelo ezezithinte indaba zokhetho namhlanje ngikubingelela ke ohlelweni silethulela ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha ezokuphepha kanye noxhunyaniswa komphakathi umnyango ke ophethwe lapha bambiza ngokuthi indlondlo abanye bathi sikhwishi khwishi abanye bathi mahamba buye ngoba ufika athi ngiyabuya ngomhla ka sibanibani ngiyabuya ngesikhathi esithile abuye ngempela lo ke umhlonishwa uSipho Hlomuka ukuhambeleke lapha endaweni yakwaMbonambi lapha kwaMbonambi njengoba sazi ukuthi umnyango usebenza ngokubamsana nabo bonke omasipala kodwa ubhekelele kakhulu imigwaqo le esikubhalwe uP ngoba uP umele iprovince le ebhalwe uD isuke imele idistrict ebhale uM ivamise ukutholakala ke komasipala labe sibabizwa ngama metro usuke imele ke umunicipality ube khona ke kwaMbonambi ezokhuluma mayelana ke nezinhlelo hayi ukuthi ubeqala ukufika ubesebuya ibuya ke njengoba ngishilo ukuthi mahamba buye ezoqhubeka nezinhlelo zokulungiswa kwemigwaqo ethize kodwa ngaphambi kokuthi simcaphune ngiyathanda ukuthi samukele ke lapha ya usomlomo kwaMasipala waseMfolozi umhlonishwa uMthiyane uyena ke owamukele ungqongqoshe wezokuthutha ukuphepha nokuxhunyiswa komphakathi usomlomo uchaze kabanzi ngezinkinga abanazo emigwaqweni nasemabridgeini ngokwahlukahlukana kwawo ake simuze ukuthi ubeke kanjani
ngiyathokoza kumqondisi wohlelo inkosazane uMabiyela ngikhuleke ebukhosini bakithi bakwaMbonambi umhlonishwa babo Hlomuka ophakathi kwethu baba uJobe induna ehloniphekileyo baba umfundisi osivulele ngumthandazo abahlonishwa amakhansela akhona phakathi kwethu ubukhosi bakithi indlunkulu yakithi kwaMbonambi engiyibonayo phakathi kwethu abamaqembu ezepolitiki abakhona nazana bahla ke nishayeleni ihlombe bakithi si sokuma mhlonishwa uHlomuka ukuba sikwemukele egameni lika mhlonishwa uMayor wethu Dlabazana ofisi ukuba ngibedlulisele isixoliso omhlonishwa ngokusemthethweni ukuthi ubhajwe komunye umhlangano obumphuthuma khona namhlanje sikumukela ke ngezinhliziyo ezivulekileyo ngoba makhulunywa ngentuthuko nokulekelelwa kwemiphakathi yakithi ilokhu sonke njengabaholi ngale kokubheka igiba zepolitiki okuyithokozisa inhliziyo uma kuzosizakala abantu ngoba igiba zepolitiki ngeke zimondle umuntu futhi ikipa zepolitiki ngeke ziyakhe imisebenzi futhi ikipa zepolitiki ngeke ziqodi load shedding ngakho ke kudinga ukuthi kube nabaholi abazosukuma mhlonishwa badala umehluko ezimpilweni zabantu njoba ke ulethele lusizo umhlonishwa phakathi kwalomphakathi esiholayo sinethemba lokuthi usizo luzolekela labantu ngempela ngoba njoba sesikulesi sikhathi seyinketho omhlonishwa sekukuninja abantu abakwenzayo nabakuthembisayo ugcina kungakhanyike kube eminyama ukuthi kazi lezi zinto zizokwenzeka yini noma ngeke zenzeke Kangikholelwa ke emhlonishwe ukuthi ubungasuka ukhalo lude kangaka. Kuba ufike kulomphakathi kanti mhlasimpe uzowukhohlisa. Njengoba sazi ke mhlonishwa ukuthi isikhathi esesinisalele hovisi sesisifishane kakhulu ngoba singaphansi kwesikhathi esiyinyanga. Ngiyacela ukuba ungaphazamiseki. Kodwa sinethemba lokuthi lokho ozosethulela khona akuzothi nxa usuphumile office noma emva kwenyanga ama usungasekho emsebenzini uhulumeni akunike wona manje bese kuba ukuthi lezo zinto sekuyizinto ezizoshabalala mhlonisho. Sinazo ke inkinga ziningi ezithinta imigwaqo. Ngiyafisa ukubika kuwe mhlonishwa ukuthi sesibe nokuxoxisana okuningi namahovisi ama officials asebenzele umnyango wakho ngezingxaki ezithinta umphakathi kakhulukazi ezithinta imigwaqo. Nansi ke imigwaqo esesihlale nayo nenkinga yayo isikhathi cishe singaphezulu kweminyaka eyisihlanu. Sinomgwaqo laphayana oku P511 oqhamuka ethandaza ushone kophathani kwafi bridge laphana ngeyimvula ngabo 2022 sesikhaleke emnyangweni sakhuluma kaze kwayo lenkathi kodwa kwenzeki. Sino P494 osedondotha obheke emabhuyeni nosonkontrak naye khona waqala wase siyashiya uyahamba sazi ukuthi wachithwa yini mhlonishwa. Sibe no P497 wasezonza obheke emabhuyeni nakhona kwaqala mhlonishwa kwaphekwa kwafakwa lezi zinto ezasikhomba ukuthi khona umsebenzi ozokwenzeka ngeshwa nakhona sonkontreka wahamba. Kukhona futhi i-branch eliku D873 nakhona futhi elinenkinga mhlonishwa lapha kwambuyazi sinomgwaqo OD1559 osenhlabane onqamukayo amabhasi yanqanyikelwa zinsimbi abantu abasafuna ukuhamba bahambisa abantu kulezi angxenye nakhona mhlonishwa sesimemeze kwaze kwashamazwe. Sino P515 olapha emhlahlaneni nawo osuse simene sibabazekayo ngendlela umgwaqo uyiyo kune bridge futhi nale silokhu sizwa ukuthi khona umnyango ongahlukwenze ukuthinta kulela bridge akubakwenzeki mhlonishwa. Emalaleni kwasokhulu UD1576 unengxaki nawo UP323 usufile waphela UL1418 noL622 wona ke mhlonishwa ingane isakwazi nokuya esikoleni kalula ngoba amabhasi awasakwazi ukuba angena olanda ingane kohlawini nakohlanzeni imigwaqo ifile. Ngakho ke ngikwemukela ke mhlonishwa ngingafuna ukuba ngifake ipolitiki lento noma ngingcolise kodwa ngiyibeke isimo esiyiso njengoba sinjalo ukuthi nje ubuphuma nje kodwa sisele ke kule ngxaki esele kuyomhlonishwa nesesimemeze kwaze kwayo lenkathi ukuze sisizakale. Siyathemba ke mhlonishwa ukuthi nawe njengesisebenzi somphakathi nomholi wabantu uzofisa ukuthi ushiye umaka ehhovisi olusebenzile nomsebenzi obunikezwe uhulumeni. Siyakwethemba ukuthi njoba sesibikile nje kuthi kushale izantsuku kobe sekungconyana. Ngiyathokoza umqondisi wohlelo.
Sibonga kakhulu umhlonishwa uMthiyane usomlomo wamasipala waseMfolozi. Ngiyafisa ke ukuthi siphinde silalelise kahleke ukuthi ungqongqoshe yena ke ubeke kanjani ngoba naye kufuneka phela asho ukuthi siphethe lokhu nalokhu nalokhu. Kodwa engiqaphelile ukuthi inkulumo yakhe ibiqondene kakhulukazi nomphakathi waphawula ukuthi le mgwaqo ekade ekhuluma ngayo somlomo iyo kanye ke ezengayo ake simlalele uhlomuka.
Mandla Mandla Pambili ngentuthuko phambili. Pambili ngentuthuko phambili. Phansi ngabaxovi phansi. Phansi ngabaxovi phansi. All right. Program director, okay. Siyafisa ugu bingelela program director utatewethu uzimdola indlondlo kafusek nami ke ngiyibone lento uti nami ngelinda ngabe ngiyamusho lo fusek ziba khona speak ikhatho bana kuthi awona la safanele ngabe ngiyamusho manje Safisa ukubingelela induna yakithi. Uyebhutwami. Bhuti. Sisemithingini la. Sisemithingini. All right. Nduna siyabingelela kakhulu. Mbuyazi. Siyazi ukuthi uma ukhona nenkosi khona. Ngoba induna iwumlomo iinyawo. Indlebe zenkosi abantwana basendlunkulu bonke siyafisa ukubabingelela baba umfundisi siyabingelela sibingelele uspeak Ntiyane siyafisa ukuthi sibingelele ngibonge nje nokuthi ukwazile ukucela uma abantu bekuphazamisa wangaba namahloni ukuthi abangakuphazamisa ubuholi lobo faneke sincome intenhle sibingelele babukhansela weward siyakubingelela mfowethu bese sibila amakhansela wonke akhona ngaphakathi siyafisa ukwabingelela amakhansela kona sesifike late sesifike sekufo abanye sebethe ukuthinta thinta kanti Friday manje socela ukuthi sihloniphane mina ngusiphi igama sibonga ngakahlomuka ekhaya isemnambithi Lady Smith now lapha ekhaya ngafundiswa nje ukuthi inhlonipho into ebalekile nangumthiyana buza nangumthiyana kwayena ume nenkinga noma yabangifonela ngisho nalomfo esebenza la uJili wayefalela mina yini ukuhloniphana manje mohlula indoda yakho igibele ekhanda ngeke usigibele thina yafisa nje ukuthi ngikusho lokho umuntu ohlulwe indoda yakhe emigibele ekhanda not kuthini ingakho ukuthi angidlule nje kulokho ngoba uma umsindo kubalulekile ukuthi sihloniphane uma singabantu kunabantu abadala la esibahloniphayo thina If ukuthi wena ekhaya amakhomento omdala kuyakhona uyakhuluma siyacela ukugcina ekhaya lokho ngoba ukhombisa ukuthi ekhaya usiphatha kanjani manje siyafisa ukuthi sibambisaneni ngoba sisemhlanganeni kahulumeni la uqinisele umthiyane mayethi thina mina sengisayele insuku ukuthi ngiphume eofisini Yes. Bese ngilinda ukuthi ANC ingithuma kuliphi office. Uma sengibuya futhi. Now ke ingakho kubalekile ukuthi sihloniphane ngoba uma singahloniphane kwenza umsebenzi ube nzima kakhulu. Ngiyafisa ukuthi ngiqale ngixolise njengoba sengichazile nje. Umsebenzi mningi MTN esiwenzayo ekade sasiqala siwenza nangekhathi ngisaka khokuthi uyazi ukuthi sasinisiza kanjani sinisiza niinkatha ngiyiANC singanankinga nalonto leyo ngoba uhulumeni uhulumeni kubalekile ukuthi sisizane ngoba baningi abantu awuthi amagiwa bathenjusa izinto kodwa ezinye zingenzeki manje ke njoba si la size ngokuthi sizothula intuthuko yabona mthiyane ngazathi uyisa ngoma ngoba yonke imigwaqo le imigwaqo eminingi ishoyo if not 90% 80% ayishoyo yile engizoyithula ukuthi izolungiswa futhi ngingakhulumi into yakusasa futhi angidingi ukwethenjwa ngidingwa nje ukuthi ngenze umsebenzi engithunyelwe wona miningi ke imigwaqo la esizoyithula ukuze abantu bakithi bahambe kahle emgaqweni now hey madoda yazokubona nje ukuthi angisakhula khona ngangikushaba namathambo nje bona ukuthi lokhu awuphinde futhi All right. Up in the foot. All right. Okay, sure. All right. So, sizohlonipha umhlangano ngoba umsebenzi wethu sihlonipha umhlangano. Yeah. Sizothula ke intuthuko la. Umsindo bafowethu. Umsindo. Sizothula intuthuko yemigwaqo ehlukahlukene. Ngenxa yokubona ukuthi kunemigwaqo engasahambeki. Uyishilo kuyibale yonke. Ekade ibhale phansi umthiyane nemthiyane yoba ngishilo ukuthi yenye imigwaqo kade uyisho ikhona la and uyibona nawe reporting yakhe ikhona bengithi uzosho ukuthi hayi ihlomuka ngiyayibona nansi intuthuko uyayiletha njengohulumeni kaKhongolose ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu bakithi manje yabona ngendlela umthiyane akhulume ngayo Hayi ngiyavuma mina yonke imisipa omgwaqo engenayo ama access road kamasipala ayilunge yonke. Yes. Manje ke ingakho ufanele ngimbongele kodwa lo mgwaqo engene ngawo zala. Omgwaqo iaccess kodwa ngihamba edanyeni nakhona kodwa ngeke ngisho lutho phela ngoba kwamasipala nawo. Oyadinga nawo ukulungiswa. Neminye yemgwaqo esingakhuluma ngayo. Kodwa ke ngiyafisa ukusho ukuthi kunemgwaqo ehlukahlukene kunomgwaqo nje olapha ya eward 8 nase ward 15 ofaka ward 8 no ward 15. Yo nkolonkolo. Okuthiwa uphi 511 okumgwaqo esizolungisa yonke lemgwaqo engiyishoyo usonkontleke oqhashiwe uqhashelwe ukuthi alungise lemgwaqo for 3 years noma kungasekho mina uzoqhubeka ulungiswe lo mgwaqo lona umgwaqo okuthiwa uP 494 os uP 425 uD873 uD1585 kodwa nesiphazamisa lapha ya we kancane nje kancane bafowethu niyasiphazamisa bafowethu manje nizobe senithi sezizinto ezirong niyasiphazamisa ngiyabonga ngoba uyaxolisa fethu niyasiphazamisa kuba into ebuhlungu kakhulu kubuhlungu mase kuphazamisa umuntu othi umholi ngoba labanye bafunda kubona mthiyani ngiyocela ukuthi uma umholi okwazi ukulungisa izinto ngoba umsebenzi kahulumeni uyaphela hey madoda Yabona kuyahlupha ukuba kwi-mic ngoba kunento ongakwazi ukuzisho. Futhi uma ukuloka uhulumeni. Ngiyafisa ukuthi le nto ingashiwo ngingaphandle. All right. Now le mgwaqo lo omunye nje okade oyisho mfoka Mthiyane umgwaqo othe UP494 umgwaqo loyo esizowulungisa umgwaqo UP425 umgwaqo loyo esizowulungisa yabona manje kobhlungu ugqoke nesikibhe esidabukile uyadelela futhi yabo sizokwazi ukuthi ongathinte umunyukelo ushukela ntamkhulu usho nje umunyukelo ushukela umqantso ofuna ukukhwela owahlula abaningi nobhuti bakho bayahluleka la kuthini bese kuba umgwaqo lo okhulume ngawo UP515 ngikuzwile ukukhuluma ngawo nawe iyiphathi yomgwaqo mningi le mgwaqo le esikhuluma ngayo esizoyithula la uP eminye imgwaqo imgwaqo iregraveling eminye yitiyela imgwaqo edinga ipatching saw lonke ekhona la emfoluzi hayi ngoba kuyothinta iwadi eyodwa kodwa ithinta amawadi ahlukahlukene umsebenzi wethu ukuthi ke siyilungise irrespective ukuthi ubani kodwa kubalekile ukuthi sikwazi ukuthi siyilungise UP352 UD873 UD874 nawo lo kade ukhuluma ngawo okhala ngebridge nawo ukhona la subonile kusho ukuthi iyikhalo zakho sesizwakele yingakho kubalekile ukuthi uma uhulumeni ngoba uhulumeni uwodwa kodwa uhluke ngama spheres akhona uhulumeni ka national uhulumeni we province uhulumeni ka masipala thini siyasebenzisana wena nje yabona ngithatha isweet lika Mthiya yisho Mthiya ngithatha isweet lakho kodwa wena uzothuka umuntu ungazi ukuthi wenzeni ngoba kunabantu abayoze bashone bangamafosholo nje kuthiwa wena hamba othuka usibanibani wena hamba oxova usibanibani mayeqeda ukwenza njalo abuyele ekhaya afike ekhaya le nto ekade eyishilise khona lo ekade imthuma udlele nandusi kamnandi akanankingi Now kubalekile ukuthi uma umuntu yazi kuyenzeka sengiyibona lento ukuthi uma ukhuluma kunanto abathintekayo yabona ukuthi oh ngikhuluma nalo umuntu ona uyakhulumela nje kanti uyabona ukuthi hayi ke kuthiwa fanele kushaye umdlwana uzobona uma wayo ukuthuba mina sengiyakhulumela nje oh ngiyambona unini nangu nini Oya thungalo nini ukuthi nakho ushaya umntanami yabona manje ke siyafisa ukuthi nibambisane nabafuthi labezobesebenza njengoba kade kunama officials omnyango akwa transport azohlezi wona insiza ngendlela ehlukahlukene kodwa kukhona usonkonhleke oqhashiweke kuyena ozobe ebusy for lo 36 months esiza u 36 months u 3 months ntakaba u 3 years I'm sorry u 3 years yes now uyena ozobe esiza esebenzisana nabaholi esebenzisana namakhansela yinduna ubukhosi abantwana basendlulu ngoba umsebenzi wethu ukuthi sisebenza nawo wonke ama structures ingakho kwesinye isikhathi senze isiqiniseke ukuthi sisebenza nenduna ukuze induna zizokwazi ukuthi intuthuko zibuke yonke imizi esuka ikhona la ngibuya khona ngeboya emlalazi emthiyani yabona umeya uXulu omoyo mama of the nje waba neqiniso Eh matot. Kuna abantu abafuna ukuhamba ngezandla zabantu. Umbono ukuthi kodwa ngoba Siyabonga, 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 siyabonga. Siyabonga. Hey. Hayi kunzima ukuba umuholi. Obo kodele nawo okuncanyana nje. Bako phambi kwabantu. Yebo ngisho njalo. Ngisho njalo. Ngisho njalo. Oba isibomo. We chairman. We ubakambo chairman wa youth league ubani ubani lo fana lo emncane lo lo wenwele lo phambi kwakho chairman lo phambi kwakho uba igama lakhe angezwa ubiyela ngisho lo phambi kwakho ngiyakubona wena ngiyakwazi wena lo phambi kwakho omfweni. All right, so. Open. I hear my poise. I'm going to my poise. I'm going to fire my poise. Go long. Isn't it in Annelies? All right, okay. All right, okay. All right, okay. Hey, my daughter. Mandla. Mandla. Pambili gintu tugu pambili. Pambili gintu tugu pambili. Ay, siyabonga. Now ke bengisaqhubeka ngisayisho le migwaqo le esizo kwazi ukuthi siqhubeke size siyilungise uD552 ungomunye emigwaqo esizo yilungisa uD425 uD780 uD1587 enye emgwaqo sizoyilungisa la no D490 yonke lemgwaqo engiyishoyo ayikho ewardini eyodwa kodwa isema wardini ahlukahlukene so yingakho sithi noma sila ngisho umuntu okwenye wardini nayo intuthuko uzokwazi ukuthi ayithole ngaphansi kwenkosi umbuyazi ngoba thina ubukhosi siyabazi balekile futhi ukuthi simhloniphe ngoba siyazi ukuthi sisukaphi kubalekile ukuthi abantu bakithi sibambisane yabona kona into eyashiwo la ukuthi uma ufuna intuthuko ayinasi isikipa ukuthi sinjani ngoba ngisho umuntu ogqoka isikipa esibomvu ogqoka esihlaza ogqoke simhlophe ogqoke siyelo wonke lo muntu uyayideserve intuthuko ukuthi iqhamuka nobani ekugcineni fana akwazi ukuthi akuthole intuthuko nalo othi ongezelwe ukuthi uyazonda uhulumeni weprovince kodwa uma sesimkhandela umgwaqo uzohamba kuona athi wazwamuhle umgwaqo okhanda uhulumeni kakhongolosi aqhubeka ahambe ngawo kumgwaqo kodwa abeyazi ukuthi ukhongolose lo ukhandile umgwaqo ngeke ukubalekele lokho uyathanda awuthandi nawe imigwaqo eminingi la kunendawo la esithole khona ukuthi njoba desho nje uspeak ukuthole ukuthi abantu bese kuthatha isikhathi ukuthi basheshe bafike emsebenzini basheshe bafike ebhedlela obasheshe bafike emadolobheni ngisho ingane ukuthi zifike ezikolweni nawe lokho kusekuzoba ihistory ngoba njoba sizolungisa nje nalo wagcina umgwaqo ungalunganga suyomxoxela kuzomxoxela ukuthi hayi wafika uhulumeni kakhongolo siyasebenza umgwaqo manje uyasiyakwazi ukuthi uye phambili yingakho kubalekile ukuthi sibambisane ngoba abanye abafisa ukuya emaclinic abakwazi ukufika ngesikhathi ngenxa yokuthi umgwaqo ubungalungile and eminingi yale migwaqo iaffectwe kakhulu ama floods ingakho kwesinye isikhathi ngoba ama floods into ongayiplaneli into eyenzeka ngaleso sikhathi leso bese ke kufuneke ukuthi kube khona indlela yokuthi ilungiseke kodwa njengoba izobe le migwaqo ilungiswa kunabantu abanye abazoqhashwa kuyona ngekhathi kusiqala kusetshenzwa kule period nje kunabantu aba plus or minus 150 abazobenefitha ngokuthi baqhasheke kodwa futhi beside abantu laba 150 kunosonkontileke abazokwazi abancane abazokwazi ukuthi babenefithe ngoba imali esifakile ukuthi ilungise le migwaqo le imali engaphezulu kwa 50 million ukuthi ilungise yonke le migwaqo esikhuluma ngayo i-maintenance kungenzeka ke imali ishintshe ngoba imali iphela ngeke ibe khona la Nkosi yami kodwa izothiwa le ndaba eNkulunkulu yo bona ngiyabasola uthisha yabona kwesinye isikhathi hayi ngiyabasola leyo ke seniyongixolela ayikhona into ebonayo ukuthi hayi la hayi ngiyabaseka basola uthisha yabona ngikhuluma ngemali ukuthi imali ebhaya ama project ngithe for 3 years ukhona othwi ngathi uyifuna imali emali ngathi noma ufuna ukuyihamba nayo le mali noma ufuna ukuyibona imali ayivamisanga ukuba uma usebenza kuhulumeni imali asikwazi ukuyiletha phela mntaba yabo ayifiki imali ucash uma utujwayele ukunikeza ucash cha thina sinawo ucash thina sisebenza ngokwahulumeni yabona ke emthiyane lento okujwayele ucash ben yiyo ke manje le emxakayo ke manje bafuna ucash ke mabathi letha manje ngoba abanye bayohola nje manje hayi ngoba usuwenza umsebenzi usuphazamisile na u-100 rand wakho na u-100 rand wakho asinawo thina Nkosi yami ngiyabona na usofisaka ukuthi sibambisane ukuthi le migwaqo ikhande uma kukhona omunye umgwaqo ongayona ipart yale project oyale contract akusho ukuthi awuze ukhanda wona le imigwaqo e-identifyiwe ngenxa yokuthi siyonakele kakhulu ikhona neminye ezokwenziwa abantu abahlukahlukene kanti futhi ikhona eminye imigwaqo eyenziwa abasebenzi abasebenza eminyangweni ngeplanti kahulumeni ngoba ama-program omnyango ahlukahlukene kwa labo appointa khona osongabhizinisi abancane khona aphonta khona usaphindisi asebe khulile kwa lapho onga appoint abasebenzi bahulumeni abenza wona umsebenzi yingakho ufanele sikwazi ukuthi sibambisane ukuze uzokwazi ukuthi imgwaqo ilunge nabantu bakithi bakwazi ukuthi bakwazi ukuthi basebenze yingakho ke sizocela ukuthi sihlangane namakhosi wonke ahlukahlukene sikwazi ukwathulela kahle le program asize nawo amakhosi ngoba isakhela amakhosi general akwazi ukuthi yazi kulo yamuzi kunenkinga kanje kanje uma ngakhona abantwana oqhashwayo khona kungakwazi ukuthi lokho kube right kodwa futhi maqhashwa kungabhekwa ukuthi ugqoke isikibhe esinjani ngoba indlala ayinasisikibha kubalekile ukuthi kuqhashwe kubheke wonke umuzi kubheke umuzi kunokuthi kubhekwe ini isikibha somuntu ngoba kuyenzeka uthole ukuthi ingane igqoke isikibhe esithize and ayihloniphi kodwa ekhaya abasigqoki lo skipper futhi baxakekini akufanele ubheke lo guluva lo ongahloniphi kufanele ukuthi ubheke ikhaya uzokwazi ukuthi usize ikhaya ngikuthi mina ungafanele ingakho nje ngingathuswa into encane akukhona odayi amasude ingane lawo akusinto engasazi izinto ezinzima ngempela thina futhi ezima izinto esizaziyo ngelinye ilanga uzozibona ilanga uzozibona and mhla uzibona lezo zinto uyocabanga ukuthi kodwa uNkulunkulu emhlabeni ngangenzani uma sekunzima kanje kubalulekile ukuthi sibambisane ayikho into emnandi njengokukhuluma kugcwele abantu udelele into yokugcina masu wedwa bese kuba iproblem bese ngazathi abantu bayahlaselwa mina ngibuye ngithi yangazi umthiyana ngibuye ngibe insizwa nje ngale ngakithi ngiyistrivele yami imoto yakahlomoka angikontrolwa yinto kahulumeni ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi kunesikhathi sokufika kokuphela kwetem kodwa akusho ukuthi mangisebenza ngifanele ngidela abafana abancane futhi akusho kuwese umuntu esifana ngifuna ukukhuluma ngomuntu esifana ngoba umuntu esifana akashaywa umuntu esifazane nje akashaywa akathintwa ngesandla uyabona uma unendoda ekushayayo ujwayele ukuthi ukhuzwe ngenduku cha thina ngeke sikukhuze ngenduku uyabona sizokuniyeza sikuyeke uye kubabazi wakho akushaye ngoba wena ujwayele induku vele umuntu esibhekana naye uma uyinsizwa nje umuntu wesilisa kodwa ke asikho lapho kubalekile ukuthi sihloniphane ingakho simeme umeya welocal wela emfoluzi bokuyi yini ukukhombisa ukuthi siyahlonipha abantu abanjani abakhethiwe bekuthiwa sibahloniphi ngaba akekho umthiyane la kodwa isesign yokukhombisa ukuthi simhloniphe isitoro somuntu osuke sikhona be ithi uyamthanda noma umthande lokho akubalekile yingakho futhi mina ngizonicela ukuthi nihloniphe induna nihloniphe inkosi noma yikuphi ungangeni indaba zokomunye umuzi ngoba umuzi nomuzi unendaba zawo bayahlupha abantu ngithi ngakwahlomuka nje ngiyoxoxa indaba yakakhumalo ngithi ngakwakhumalo ngaxoxa indaba yakambuyazi ngithi ngakambuyazi ngaxoxa indaba yakazungu umuntu akaxoxeza sekhaya ungahlulwa yindaba zakho bese ufuna ukuxoxeza abanye abantu so siyafisa ukuthi sibambisaneni ngomningi bethu sikwazi ukuthi silweleni ukuthi kube khona intuthuko. Yabona umuntu okhuluma ngentuthuko noma ukuthi ugqoke isikibhe esinjani? Ave ngimthanda ngoba lo muntu uma usiza lento ayishoyo awenzeli yena wedwa kodwa wenzela isizwe sonke esuye sikhona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Nikazi nihambe kahle emakhaya.
Lo khulumayo uMama Luthuli la ngikhona njengamanje ngise office la ka PRE la esenza khona ama operating license. Uma sikhuluma ngama operating license sikhuluma ngeimvume zokuthwala umphakathi. So okusho ukuthi uma ngabe uoperator unetekisi kufanele ube nemvume yokuthwala noma yokuhamba kuleyo route osuke kuyona ogunyaziwe ukuthi uhambe kuyona. So ke before bekuthi uma ngabe sizokwenza ama operating license sonke e KZN udinga ukuthi fanele siyowenza e Pietermaritzburg noma ngabe kuthiwa usuka kuyipi i region njengoba e KZN sinama region nje awu 16 sonke njoba si 16 bekuphoqa ukuthi fanele size e Maritzburg sizokwenza ama operating license yethu obekwenza ke kube khona abaningi ogcina uthola ukuthi ufikile kodwa ugcine engakwazanga ukusiza gala ngenxa yobuningi babantu ade besuke bezokwenza ama operating license nabanye bezokwenza izinto ezahlukahlukene. So lokho ke bekuba ingcindezi kuthina kulo 30 years ke we democracy sesinawo ke manje ama office okuyiwona okwenziwa kona ama permits la eThekwini sesinalo elethu esikubonga kakhulu esikushayile izandla sine office lethu esilithanda kakhulu futhi leli office lethu ukuthi zonke izinto zicentralize sikwazi ukuyithola khona eduze sikwazi ukuzenza ngaphakathi makufanele senze ama rank stand siwenza khona ama rank stand ebese kuba khona elinye futhi office eselikhona emkhanya kude. So it means that ke usho ukuthi yonke le ndawo esemkhanya kude kohluhluwe abasa drive manje i distance ende beze e Pietermaritzburg. So lokho kube usizo olukhulu kakhulu kuthina kwasusa ingcindezi kuthina abanikazi beyimoto banikwazi bathina esiyama operator la ka Santaco izinto eziningi sekulula ukuzenza sekuthi noma kukhona into ikhohliwe ukwazi ukubuyela ekhaya uphinde ubuye futhi iphinde iprocesswe into yakho ngosuku olodwa sijabula kakhulu manje yonke into yethu nje sekulula izinto sezilula kakhulu kunaqala siyabonga nje
uboyi wakazondi uSantaco chairperson sisebenze kanjani nohulumeni eSouth Africa naKwaZulu Natal kule minyaka e-30 mhlawumbe umuntu akaqale nje asho ukuthi before uhulumeni lo okhona kwakunzima kabi ukuthi nje sihlale thina nominister noma noMEC siyokhuluma izinto nje ezithinta thina siyimboni kodwa ke ithuba esilitholile kusuka ngo-1994 lisenze ukuthi zibe ziningi izinto esikwazi ukuzikhuluma nohulumeni sikwazi kube khona esikuzuzayo izeke singakazuzi konke kodwa nje kune iyodwa engihlala ngifisa ukuthi ngi-highlight noma 102 eyoqala ile ethi thina sasingatholi lutho uhulumeni wobandlululo njengamanje usuyakwazi ukuthi mawu unemoto endala uhamba uyoyiqoba ukwazi ukuthi uthole imali ukuthi uyo depositor enye imali izeke sisakhala kuhulumeni ukuthi leyo mali leyo singajabula ukuthi ayandise so asikwazi ukulishaya sengathi ukuthi akukho lesizakale khona ekubeni siyazi sonke ukuthi sisematekisini siyasizakala ukuthi uma unepermit unemoto endala ufanele uyihambise uyokhoba bese ubuya nemali uhambe udeposita enye imali imoto. Number 2 la KwaZulu Natal sonke besiya endaweni eyi-1 makuthiwa khulunywa ngebhodi njengamanje sesiyakwazi ukuthi siye endaweni eyihlukene siyokwazi ukuthi sisizakale sithole amaphepha mvumo so ke usuyakwazi njengamanje ukuthi ungene ngo-10 uphume ngo-10 uphume sewiphethe i-permit yemoto entsha uma ukuthi wenza i-replacement siyabonga
mina nginguDuduzile Msimang osebenza ngaphansi kohlelo lukaSibambele emaqonqo sichaswa ngumnyango kwezokuthutha sibonge kakhulu lolu hlelo ukuthi uma lufika la emaqonqo sikwazi singabomama uqosha ikade zikho lolu hlelo thema lifika thina njengoba singabomama abangenabo baba sikwazi nokufundisa ingane lo thema selifikile kuthema kuphela lenyanga edlule sathola ukuthi kube ukuthi khumbe khona uchatha siyabonga kakhulu sicela uhlelo lingapheli sisitheshe wayawaya
iKZN Drama School Council ikushayela ihlombe elikhulu okwenziwe umnyango wezokuthutha esifundazweni saKwaZulu-Natal la uhlomulisa khona abahlali baseKZN ngesincwadi zokushayela kungakhathelekile ngebala kungakhathelekile futhi ukuthi uneminyaka emingaki singama Drama School sikushayela ihlombe elikhulu okwenziwe umphathiswa ubaba uHlomuka sithi siyathesha wayawaya sizifunda saKwaZulu-Natal
Igama lami ngingozanele ngwakanene ohlumuke kuhlelo luka sithesha wayawaya kade ngitohoza okungatheni sengifundela ukuba yiphoyisa lomgaqo ngiyabonga kakhulu kumnyango wozokuthutha ngokufezekisa amaphupho ethu ukuze ngibe nexus eliqhakazile sithesha wayawaya nohlomuka
ukusetshenziswa kwezidakamizwa bese uyashayela Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kubulala ikusasa lesigidigidi zabantu minyaka yonke. Izidakamizwa zibulala ikusasa labantu abasha abayikusasa lalelizwe. Ukusebenzisa izidakamizwa ngadala ukungalali ngokwanele, ungathandi ukudla, ukuphazamiseka kwengqondo, ingcindezi, ukudideka, ukhwantalala, ukushaya ngokweqile kwenhliziyo, izinkwantshu, isifo sezinso kanye nesibindi. Izidakamizwa ziphinde futhi zenze umuntu osebenzisayo abe nolaka, ukuthukuthela kanye nodlame. Utshwala akubona neze bokwelapha okuthize emzimbeni kodwa ungokuthiba imizwa yingakho ukuphuza kakhulu uholele inkingene eziningi zezempilo zesikhathi eside kanjalo nesikhathi esifishane ukushayela udakiwe kungezinye zezimbangela zezingozi eziningi eNingizimu Afrika iNational Road Traffic Act kumthetho wamashumi ayisishiyagalolunye nantathu wonyaka 1996 ngaphansi kokuchibiyelwa kwesigatshana samashumi ayisithupha nanhlanu uthi akekho umuntu ovunyelwe ukwenza lokho okulandelayo ashayela imoto noma ahlale esihlalweni somshayeli emotweni edumayo uma ephuze uphuzo oludakayo noma edla izidakamizwa esiphazamisa umqondo nomzimba ukushayela uphuzile ngezinye zezimbangela ezinkulu zezingozi kuleli njalo ngonyaka abashayeli abangaphezu kokuthathu kokune abafaya emgwaqweni kuleli batholakala benesikala esiphezulu sotshwala emzimbeni esifinyelela ku-BAC engu 0.05 noma ngaphezulu. Iningi labo lize ledlule ngokuthathu kuyinani lotshwala elivumelekile emzimbeni womshayeli. Nansi-ke imiphumela yotshwala emzimbeni. Nciphisa indlela obona futhi othatha ngayo izinqumo ezimene eziphuthumayo. Bukwenza ube nokuzethemba kakhulu. Lokhu kungakwenza ukuthi ushayele budedengu ngoba ucabanga ukuthi ngumshayeli osezingeni eliphezulu kunalelo kulona. Benza kube nzima ukwenza izinto eziningi esikhathi esisodwa. Ngesikhathi ubamba isondo lokushayela, ungakhohlwa ukubona amarobhothi noma ezinye izimoto noma bahamba ngeenyawo okanye abamabhayisikile. Bunciphisa ubukhali bezinzwa zomzimba. Bukwenza wozele. Nazike izinto eziphazamisa iBAC. IBAC isikali sokungako botshwala egazini lakho. Lesi sikali sikala sisebenzisa amagrams otshwala atholakala egazini elingama millimeter ayikhulu. Isibonelo nje. IBAC engu 0.05 isho ukuthi kutholakale u 0.05 grams otshwala egazini elingama milliliter angu 100. Ubungako bomzimba womuntu, umuntu omncane ngomzimba uba nenani eliphezulu leBAC uma eqhathaniswa nomuntu onomzimba omkhulu. Lokhu akusho kodwa ukuthi umuntu onomzimba bomkhulu kumele aphuze kakhulu ngoba utshwala bunomthelelo wehlukile kubantu ngokwehlukahlukana ubulili umuntu wesifazane engaba neBAC ephezulu kunomuntu wesilisa abalingana naye ngomzimba ubungako bokudla kudlile ukudla ke kwehlisa ke ubungako bokumunceka kotshwala emzimbeni ngakho ke uma ungadli ukudla okuqinile ngaphambi kokuphuza kuzokwenza ukuthi iBAC yakho ibe phezulu inani lotshwala kanye nohlobo lotshwala oluphuzile uma uminya futhi uphuza utshwala obunenani eliphezulu le-alcohol kwenza ukuthi inani le-BAC egazini lakho isheshe ikhuphuke isimo sakho sempilo uma ngabe umuntu ogulayo isibindi sakho ngenzeka singakwazi ukumelana notshwala obuphuzayo isikhathi kuphele sikwazi ukunciphisa i-BAC emzimbeni wakho uma kade uphuza zinikeze isikhathi sokuthi utshwala unciphe egazini ngaphambi kokushayela. Ukugeza ngamanzi abandayo, ukujima, ukuphuza ikofi elimnyama, ukushaya umoya noma ukudla okunciphi noma ukudla akunciphisa iBAC emzimbeni. Uma uphuze kakhulu ngobusuku bedlule, iBAC yakho ngenzeka ibe phezulu nangakusasa. Uma uphuze kakhulu, udinga isikhathi eside ukunciphisa iBAC emzimbeni. Ungashayeli uma kungukuthi ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi utshwala bukapheli emzimbeni. Ungahlanganisa utshwala kanye nezinye izidakamizwa neminye imithi. Waphuza utshwala uma kukhona imishanguzo oyisebenzisayo noma ngabe uphuze kancane kanjani. Kodwa uma lobo tshwala sebuhlangene izidakamizwa noma imishanguzo, bungehlisa indlela oshayela ngayo. Lokhu kubandakanya imishanguzo oyinikwe ngudokotela wakho kanjalo naleyo osithengele yona ekhemisi.
Unyaka nonyaka izinkulungwane zabantu balahlekelwa izimpilo zabo emgwaqeni. Abaningi bashiya amakhaya abo beya ezikoleni, emsebenzini, ezindaweni zokukhuleka, emizini yabangane bengabe besabuya. Abantu abahamba ngezinyawo balimala ezingozini ezihlobene nomgwaqo ngesikhathi behamba ngezinyawo. Abanye babo bagcina sebekhubazeka unomphela. Lezi zehlakalo zidala ukuhlupheka nosizo olukhulu kanye nobunzima bezomnotho emndenini nabakwabathandiweyo babo. Inhlangano yezempilo yomhlaba iveze ukuthi emazweni enza inzuzo encane nalawa asafufusa. Ukungaqoki izingubo ezigqamile kwabantu abahamba ngezinyawo emgwaqeni kuyinkinga enkulu. Lamazwe asasalelwe inselelo. Ingxubevane yezilawuli mgwaqo kanye namalambo asemgwaqeni angekho ezingeni kuyaholela ekwandeni kwamathuba okulimala kwabantu abasebenzisa umgwaqo behamba ngezinyawo ngoba bengabonakali ngokugqamile. Ukungasetshenziswa kwezinye zezindlela ezingambi eqolo njengamalambo amabhayisikili kanye nezimpahla zokugqoka ezinemibala ekhanyayo nakho kuyaba nomthelela. Ngakho ke kubalekile ukuthi ubonakale mangabe usemgwaqeni ukuze abanye abasebenzisa umgwaqo bekwazi ukuchezuka ngenhloso yokugwema. Ukungabonakali kahle kungezinye izimbangela zezingozi ezidalwa ukusebenzisa abasebenzisa umgwaqo. Lapha eNingizimu Afrika zilinganisela ku 40% izingozi zomgwaqo ezenzekayo. Ucwaningo luveza ukuthi abantu abahamba ngezinyawo emgwaqeni basuke bengabonakali ngokugqamile kubashayeli nokuyingozi ezingagwemeka uma ngabe kusebenziswa zonke izinsiza kanye nezingqalasizinda zomgwaqo. Ukubonakala kwabahamba ngezinyawo kuyaphazamiseka uma izinga lamalambo okukhanyisa emgwaqeni liphansi noma kungakhanyi inhlobo. Mangabe abahamba ngezinyawo begqoke izimpahla ezizothile ngombala noma ezimnyama, kuyakhuthazwa ukuba okungenani ufake izimpahla ezikhanyayo nezigqamile ikakhulukazi ebusuku. Yini engenziwa ukuthuthukisa ukubonakala? Gqoka izimpahla ezigqamile nezibonakalayo emini nasebusuku noma okucwebezelayo ukuze ubonakale. Abantu abahamba ngezinyawo emgwaqeni kufanele bahambe onqameni lomgwaqo olubekelwe abahamba ngezinyawo. Iningi labashayeli lingabantu abalungile, kodwa ungakubeki lokho emqondweni. Qinisekisa ukuthi uyambuka umshayeli ukuze ubone ukuthi naye uyakubona yini. Okungasiza abashayeli, iningi lezingozi zomgwaqo emazweni ahlomula inzuzo encane lenzeka ezinzulwini zobusuku noma ezintatha ngenxa yobumnyama obuholele ekutheni kungabonakali kahle emgwaqeni. Kunzima kakhulu ukuqaphela izingane, yingakho kubalekile ukuthi uqikelele kakhulu ezindaweni ezingasesikoleni, ezindaweni zokuhlala kanye nalapho zizidlalela khona nasemapaki. Lawula izivinini sakho ezindaweni ezisebenziswa kakhulu ngabantu abahamba ngezinyawo. Ngaphambi kokuthatha ijiki, qalaza nhlangothi zonke ubhekisise abahamba ngezinyawo emgwaqeni. Qaphela abahamba ngezinyawo emgwaqeni ngaphambi kokuthi uhlehlise imoto, ikakhulukazi izingane. Ungalokothi uyidlule noma uyeqele phecelezi overtake imoto emele abantu abawela ngezinyawo. Qaphela abadala abahamba kancane kanye nezingane ezingazi ngomgwaqo. Yenza ukufanele bese uzama ukugwema abantu abahamba ngezinyawo.
Sibonge kakhulu ke kuwe namlaleli ngokusinikeza indlebe. Ohlelweni besilethulela ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha, ukuphepha nokuqinisa komphakathi. Umnyango ke uphathiswe ungqongqoshe uSipho Hlumuka. Sethemba ukuthi inkosi masigcinile sophinde futhi sibe nalo uhlelo ngesonto elizayo. Fisela nje isonto elihle elinokuthula.
Thank you. Oh,